Ai, tēnā rā koutou katoa. Koe ko haukura tō koutou kai waka pāho, ko tai mai a Jared i roto i te hare kore o te hiku i tēnei rā tō tau tōro. Tau kaupapa kōrero mō tēnei wā, e pāna ki ngā whare nohi nohi, tiny houses or small houses, nē Jared. Ka huri au ki te mihi atu ki a Jared, tai hua ke tēnā koe Jared.
Oh, tēnā koe taku hoa, tēnā koe ko whakatau mai nei a hau i tēnei o ngā hōtaka o te rā, o te ahiahi, pai te ki te a koe.
Ai, me koe hoki e pehana koe me tō hoa, hine e rangi māri?
Nui te pai, nui te pai. Kei te tata mutu te whare iti, te whare paku, nā reira, e, kei te harikoa.
He nui ngā kaupapa hakatū whare i te tai tokerau, hea te pai o te whare nohi nohi?
Kia hau nei, he nui ngā pai nā o te whare nohi nohi, ko tētahi, he iti ake te utu, i te mea he iti ake ngā rauemi kia hana i taua whare. Nā reira koe a tētahi o ngā poina, ko tētahi atu. Mena ka noho koe i roti tētahi whare iti, e hari te mea ka tae koe te hopu, te kimi i ngā mea maharawa atu. Nā reira, ko te ahua nei, kei te māma tō hikoi. E hari te mea, kei a koe, nā tapu tapu nui, nā tapu tapu rahi, and mena ka hihia koe ki te hunuku i tō kāinga, me hunuku i o mea katoa. Koe a tētahi atu mea, ko te paina atu i tērā, ki te noho te tangata i roti te whare iti, me hikoe ki waho i te mea, he nui te ao, he iti te whare, nā reira me mahia te wāhi ki waho, kia pai ai tō ao, and he pai te hono ki te tai ao, nē, mena ka haere ki tō māra, haere ki te nāhere.
Ia koe, tipu ana, i noho i roto i te whare nui o te whare iti ke?
Ia hau, e tamiriki ana, he iti ake taku whare i taua wā, ki te nuinga o ngā whare o inei wā. E tēnā pia, toru tau ki muri, ko tahi rau mita, 100 square meters, koera te nui o ngā whare.
Mm-hmm.
I tēnei wā, rua rau. Mm-hmm. Nā reira, kua doubled. Ko doubled ngia nā te nui o ngā whare. And i te wā e ranatahi tonu ana, i te wā i haere au ki te whare wānana, te nui nā o ngā whare, ngā flats, heiti, i noho au i roti tētahi rūma iti. Nā reira, i hari te mea he tauhau tātou ki enei momo, whare.
And hea koe i ki te aiwe nei whare, hea harai te take hea kōra ko tō hoa wahine ki te hanga whare pēnei?
Tēnā pia rua tau ki muri, i ki te au i runi i te mata pukapuka, i runi i te epurani, i runi i te paua whakaata, e nei momo whare, nā whare tino paku rawa atu. Tōna rua te kau square meter, te nui, nā reira, he tino iti e nei, e nari, he ātāhua, he nāwari ki te noho, ko te tanata i tuhi, i ngā tuhi tuhina, ko te tana, ko te ringa awahi mō inei whare, he tino koi te hanga o inei whare kia pai te noho. Whai muri tērā, i whaka tipu i taku hihia ki te noho i roti tēnei momo whare. Ko te mea nui, kaore māua i te hihia ki te noho i raro i te dead mō ngā tau te kau, e hia kia ngā tau te kau, e noho me mahi ia wiki mō ia marama o ia tau. Tai noa ki te wā, ka tai ki te ono 15 kia whakatai tawa wā. You know, ki kia hau nei, kua he te ao i runi tērā āhuatana me mō etahi whānau, me pērā te ao i te mea,
ai.
Kei te pakanga te ao, engari e hari te mea me pakanga, he huarahi kē ka taia te hikoi, engari me huakina te...
Ka tokuna te peke... Tērā pē toru rau mano tāra mō ngā tau toru te kau e mahi ana iara mō te whānau e waiho ana ngā kura ngā tamariki ki te kura e mahi ana iara ka mahi re ngā tamariki e a koe. He pātai whakamutunga mō tēnei wahanga he tini ngā whānau kāinga kore he tikanga ki a koe pē tēnei kia whaiwhare nei whānau?
Ai, well, tuatahi, ki te hihia nā, o ki te hihia, mena ka hihia Aotearoa, ki te hanga i nā whare mō te huna e noho kāina kore, me iti ake nā whare, me iti ake, i te mea, he nui rawa nā whare. And pai, mena kei a koe te pūtea nui, kei te pai, hanae koe tō whare nui, enari, me tīmata te whakaaro mō nā, hari te mea, me nui rawa nā whare. Ka tāia te noho i rutu tētahi whare nui. Hoki whakamuri ki o Krani, Mā, ko rātou whare katoa, he whare nohi.
Te rapea te kaunga tāngata e noho
ai,
i rutu te whare nui.
Ai, tika. Ai.
Te rātou e āhua ki Awa Nui, ki te whare o aku matua, aku Krani, māma me taku Krani Pāpa. Tēnā koe e kara i tai mai i roto i tēnei whare kōrero i tēnei ra. Hei whakakapi he kōrero tau, māku i tukuna kia koe kia mihi atu kia rātou e whakarongo mai ra.
Ko tāku kōrero whakamutinga, he mihi noi ho, he mihi nui ki te tai tokerau, i te mea ahakoa kei te noho tēnei nono i runi te tai tokerau, i runi te hiku, no wāhi kē, enari kua tau mai i runi te mahana, i runi te manā ki tāna nareira, he mihi nui, he tohu tērā o te nākau o tēnei rohe nareira, e taku mihi nui ki te tai tokerau.
Kia ora e hoa. Koutou e hakarongo mai rā ko Jared Hiakita in tēnei wā ka tokuna ki te waiata o Mānea he pōnui te whai, engari noho tonu mai ki tēnei wahanga o te rā rua karaka taino ki te whākaraka ko te wahanga o taumatahanga. Tēnā rā koutou katoa.